Yeah, Rascal Simple, Back at Time, Rush Down, Kill Rap,
Peace Blue King.
Yeah,
na 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 na.
Hey,
yo, Rascal, acha fanya na chofanya every day. Bicha kato ya kibongo kuchaka pay. Hatuna wrong or wrong beats when you gay.
Mavazi yetu michoko, mitumba. Huku kwetu ni ndoto za kipumba. Life yetu ya bongo, misoto. Usiku na keshaga na rinda mbwa koko. Huku kwetu akunaga, mizozo. Usilete usela, wachunga, mikogo. Mambo haya endi bila mchongo. Mjini msingi kiuno ndiyo life ya kibongo. Macho kukicha kwenye salali. Tunakesha kama popo watulali. Hindo life yetu ya kibongo. Baba nalisha familia kwa kuuza gongo. Ukipita wamesha kusouma. Usinyombe buku kupata jelo ni nouma. Unae muamini kumbendo mwenye ngouma. Mpaka mtoto wakipita kunyuma mishouma.
Atafanya na tafanya everyday. Bicha kato ya kibongo kusaka pay. Atuna rongo wrong beats when you gain. Na. Atafanya na tafanya everyday. Bicha kato ya kibongo kusaka pay. Atuna rongo wrong beats when you gain.
Maisha ni kama ngoma fulani yanachezeka. Ukiwa kama mtu fulani utapendeka. Mwanangu kizipata usijisahau. Vunja kibubu kula bata usijidhalau. Tunashindaga viporo hatuna gado. Tukipigwa doro utasikia pesa shikamo. Vijue ni tunashinda tunachapa. Maisha magumi la kigumda tunakoma. Kushinda njaa ni simple tulipo. Kazi zetu kupata kifo ni simple. Dereva mimi mwenyewe maisha yangu safari. Shida zangu mwenyewe shazitupaga mbali. Ukipita wamesha kusouma. Usinyombe buku kupata jelo ni nouma. Unae muamini kumbe ndo mwenye ngouma. Mpaka mtoto wakipito kunyuma meshouma.
Atafanya na tafanya everyday. Bicha kato ya kibongo kusaka pay. Hatuna rongo wrong beats when you gay. Na. Atafanya na tafanya everyday. Bicha kato ya kibongo kusaka pay. Hatuna rongo wrong beats when you gay.
Ni simple tulipo. Kazi zetu kupata kifo ni simple. Dereva mimi mwenyewe maisha yangu safari. Shida zangu mwenyewe shazitupaga mbali. Ukipita wamesha kusouma. Usinyombe buku kupata jelo ni nouma. Unae muamini kumbe ndo mwenye ngouma. Mpaka mtoto wakipito kunyuma meshouma.
Atafanya na tafanya everyday. Bicha kato ya kibongo kusaka pay. Hatuna rongo wrong beats when you gay. Atafanya na tafanya everyday. Bicha kato ya kibongo kusaka pay. Hatuna rongo wrong beats when you gay.